siswati velo mabezwe nazo usiza ukuthi kenzakalani manje asho senza khula nje ngephela tshela mina ugcola bani ugcola ngani chua achua chua 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 achua 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 chua 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 achua 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 chua 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 achua mabezwe nazo usiza ukuthi kenzakalani manje
Too short. Uzugola ngale stela saka fellow. Ugwa lukuteka kanti sibheka ngo S.